olwaleero amasomero gaguddewo mu butongole, abamu ku bakaba ba parliament batula kakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza n'abamu ku bakulu b'amasomero balabudde ku kabaata akali mu kulwisa abaana awaka. Omusasi waffe Edith Nabagereka kaatuwa ebisingawo.
Ababaka bano bagamba nti kyennyamiza okuba nga wakyaliwo abazadde abakyalina enkola y'okkandaaliza abaana baabwe ewaka ng'olusoma lutandise. Kati nno ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byenjigiriza James Kubeketeria asabye abakulu b'amasomero okutandikirawo okusomesa abaana bwatyo n'akubiriza n'abazadde okutwala abaana baabwe newankubadde nga tebannaweza bisale bibasabiddwa.
Ndagala kukubiriza abazadde bonna batwala abaana luno olunaku olusooka. N'ekyokubiri baheri kikyaza b'amasomero bonna kibe nti abasomesa batandikirawo okusomesa simply because abazadde bebalaba nga abasomesa tebasomesezza nga bagamba eno wiiki yonna efudde sifudde kutwala abaana.
Wano n'ababaka abalala okuli omubaka wa katika muno Dennis Sekabira, Haji Kazibwe Bashir omubaka wa Kawempe South n'abalala bakubiriza abazadde obutasobola buvunaanyizibwa bwabwe berekereze amasanyu gonna olwo nno basobole okuzza abaana ku masomero.
Abazadde olunaku olwaleero abaana baffe lwe baddamu ku masomero buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulabika nti nno azzaayo omwana. Tandika okusomesa abaana mu wiiki esooka kijja bakosa oluvannyuma lw'ebbanga ky'oyinza okubanga tojja kira.
Ate bo abakulu b'amasomero okuli Ronald Semaganda akulira Namungona High School e Namungona, Sengendo Harriet Samali editisha w'essomero lya Ronald Junior School e Nansana, basabye abazadde abatannafuna bisale by'amasomero okubaako engeri gye boogeramu n'abakulu b'amasomero okulaba nga omwana w'eggwanga tasigalira mabega.
Kati nkubiriza abavuga abagova b'ebidduka bananga abaana batandise muvuge sipiidi nga ya wansi.
Yatukubiriza abazadde mbufu bwebumu basobole okuleeta abaana baleme kwekwasa nsonga weewaayo ebisoomooza bwebiri naye bajje twogere nabo.
Krashana munana akutenyeze munana CBS Radio ey'obujjajja nze Edith Nabagereka wanako Paalamenti.